fafa. Umetoka fafa. Ibiza MCs, kimuziki sinimba chize. Tatiza MCs, una uchungu nilipize. Ibiza MCs, kimuziki sinimba chize. Tatiza MCs, una uchungu nilipize.
Najifua kwa hivwani na dunia mongo na kifua misiti loko mai na fuja kujapani na pika mikono na pika majija pali kiza vitu kwenye radio TV, DVD au CO, CD nite sharama ama nite mupa anafuni unize mupa
shata. Injili ya muziki mwaka slang bang toka zama nimesha come falbeski za hinonoma. Anyway, na muziki nisha baga wa someday vitukuhu mtakuja jua ukweli wa ibid na shit na ni strong kwenye street labelu mpaka kamiti nikani bala ukotu na sababisha squat digital bomba tawakilisha. Ibiza MCs ni muziki zini machize. Ibiza MCs una uchungu nilipize. Ibiza MCs, ki muziki sinima chize. That is our MCs, una uchungu nilipize.
Tumoga slanki chize, si utani waonaje kuna brand pakiza. Zache beshte usage keteo, tamoga nyute. Zamkawa baka daba nicha fute lebo. Keti lido slanki pigo na hizi mento. Chawa da, kituwene wako mwani uchi moto, tebeza ndole pili na style hizo hizo. Tusha kite nanga meli flani kuchono. Toka wali pwa njuko Twinji maradufu flipa nisi machinji tire fafu, alafu tele mdafu. Shunga bichi flani, ukifika ukweni uliza nani mkuu, kuna mazungu huku. Japo kwa siku, machizi na madoni na nabenzi mtafrizi.
Tumetoka fafa. Ibiza MCs, ki muziki sinima chize. Tatiza MCs, una uchungu nilipize. Ibiza MCs, ki muziki sinima chize. Tatiza MCs, una uchungu nilipize.
Nani pingwa, nani njinga, nani fala. Yeah. Nilindo baya mchizwa, jamtani kwa sizi. Kuna tena sikuizwa, takaleta kizuizi. Kizazana, wewe ndo fala. Kile we wala mimi zini, wala machungu basi matuchungu fala. Mindo labana, kazi nafanya, matusi mengi donapata. Wacha kutusi kuandika, we walala, wala kisha wanya. Wacha matusi kabisa. Na wewe, unitish, unilish, unibabaish, unifish. Utanitusi na usiku, utalala weki paka fish. Wataka nini nina, baby sina kama wataka sana shika jina. Labalazi na kitu mbona chika pita visu, mambo chafu, mbona wivu.
Ki muziki zini machize,